xaflad ay nabadoon ku dooratay beelweynta gugondhabe oo ka mid ah beesha Jijeele, gaar ahaan jufadan Farajacel, ayaa ka dhacday tuulada Bandarjiid oo ka tirsan degmada Jamaame ee walaayad Islaamiga ah Jubbada Hoose. Munaasabadda waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo ay ka mid yihiin mas-uuliyiinta walaayad Islaamiga ah ee Jubbada Hoose, nabadoonno, waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Xafladdan waxaa lagu doortay nabadoon cusub oo beesha ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada Islaamka. Xafladdan ayaa waxaa ka hadlay noqobada gobolka Jubbada Hoose. Xasan Deerow oo ah nabadoonka cusub ee ay dooratay Jufada Farajacel ayaa waxa uu ka shaqayn doonaa gobolka Jubbada Hoose. Ugu horeyn munaasabadda waxaa ka hadlay afhayeenka noqobada degmada Jamaame, nabadoon Cali Kulishey, isagoona ka warbixiyey ujeedka xafladda iyo cid wax dooranaysa.
Beelweynta Farajacle oo ka tirsan beesha Gugundhabe guud ahaan ayaa waxay dooranaysaa naqiib ayay isku afgarteen, taasoo ay ka soo qayb galeen muslimiinta degmada Jamaame iyo Jubbada Hoose intii isaga imaatay. Waana wax sunu rabbaani ah, weligeeday jirjirtay Nabi Maxamed Cali Salaatu Wasalaam ayaa dhisay. Insha Allaahu arrintaas ayaan u fadhinaa naqiib inay u doortaan naqiibkaasoo la dhaho hadduu Ilaahay raaxo Xasan Deerow.
Markana waxaa mikrofoonka lagu soo dhaweeyey suldaanka guud ee beesha Gugundhabe, isagoona dardaar muhiim ah u soo jeediyey nabadoonka cusub ee la doortay.
Beesha maanta naqiibka dooranaysa waa beesha Gugundhabe guud ahaan, gaar ahaan beesha Jijeele jifa ka mid ee oo Farajacle la yiraha waaye, maadaama jubbooyinka hadda ayada u toogroon ee beesha Gugundhabo sidii Jamaame iyo meelahan. Waxaan idiin keenay in aad nala qaadaan nabadoon Xasan Deerow.
Xasan Deerow waa nabadoonka cusub ee ay dooratay Jufada Farajacel, isagana wuxuu sheegay inuu beesha ku hogaami doono ku dhaqanka shareecada Islaamka laguna garab istaago.
Mahad waxaa le Alliina abuurtay intii ka soo qayb gashay doorashadan oo maanta aniga lagu dooranay. Dadka i dooranay waa dad ehelkayga oo maanta isoo magacaawday, muddo badana iga dag wareegay, xil ani aan raadiyo ma aha, xil ayaga ay la karteen waay. Waxaan u baahanahay xilkaasoo kalimatu laa ilaaha illa allah in isku hogaamiyo. Haddii dadkii dad ehel waaye in kalimadaas ay xilkii ay iigu doortaan ay igu raacaan inaan isku hogaamino isku dhaqno.
Munaasabadan oo ahayd mid ballaaran ayaa waxaa lagu casuumay marti kala duwan degmada Jamaame ee walaayad Islaamiga ah ee Jubbada Hoose. Waxaa bishii lasoo dhaafay nabadoon ku doortay mid ka mid ah beelaha degmadaasi, iyadoona xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab bulshada ku dhiirigelisa ku dhaqanka shareecada Islaamka.